A, Henry Boy, Mr. Ashex, Serukuku Brother, how see you? Why did you have to leave me a subway? Nyanja Secondary School. Let's go. Let's go. Yeah. You know what? Nasijapanga mi. Ile inabidi nikupishe na wengine ngefulani. Japo ngesema hivi. Tumegaili ile inabidi mrudie hey. Tumeishi sote nyanja. Na mambo mengi tayari tumeshafanya. Niyakumbuke mema. Yalo mabaya tunakiri tumekosa. Tusameane, kumbukane. Yaliyo mema basi tushirikiane ai. Tusameane, kumbukane. Yalo mazuri basi pongezane ai. Tusameane, kumbukane. Yaliyo mema basi tushirikiane ai. Tusameane, kumbukane. Yalo mazuri basi pongezane. Say bye, goodbye. Goodbye, we love you nyanja. Say bye, goodbye. Goodbye, we love you nyanja. Say bye, goodbye. Goodbye, we love you brother. Say bye, goodbye. Goodbye, we love you sister. Never take it, don't care. Sina pesa, misi jali nina. Lisezi kuwa, sezi kiba, kisa bali. Na mambo mingi tae, tumeshafanya. Na tunabudi sisi kuwa kumbuka. Tunawapenda siyo siri. Kimkataba imebidi. Tuatakia mema maisha. Sivunjike moyo tama. Na elimu lopata wazazi wenu kuwatunza. Heshimu ndugu na wajama. Kwenye jamii thaminika. Heshimu ndugu na wajama. Kwenye jamii thaminika. Na mkumbuke kujitunza. Hii dunia imekwisha. Na mkumbuke kujitunza. Say bye, goodbye. Goodbye, we love you nyanja. Say bye, goodbye. Goodbye, we love you nyanja. Say bye, goodbye. Goodbye, we love you blanja. Say bye, goodbye. Goodbye, we love you sisters. Say bye, goodbye.